Ndakusuka ndibophe igqajolo lezolo nditshaye, emva koko ndibeke amafutshane, ndakugqiba nditshaye. Ndakusuka ndibophe igqajolo lezolo nditshaye, emva koko ndibeke amafutshane, ndakugqiba nditshaye.
Luna ngumculo oluncuthu, ayikho kusuka ukhamisa utyhale ungakhange udibanise amathambo engqondo kunye nezinye inkcuba buchopho okugwa le nkoliso yabantu bakhoyo abathi bakuthinta umboko suke kuthi phoko ngomlomo ubutuvi bodwa bentwaqane ezimpamanqa le meko seliyayeka nokuba ngumnqa ngoku isisiqhelo esibi esinomdintsi esizintlungu endotwini esifuna ukuthi waxemfikwa sithi ke ndithi ubomi bobubhali bobengqundi aba mabhuki engcini beembongi mababe neentloni barhoxe nezibhalo zabo zingenamsoxo kwesidlo esingenasondlo eyona nto ibalaseleyo ikukukhuthaza ekuthengiseni isondo niwuphosile umbandela wale ndebe ukuzibhakaxa kuye nibhambulisa kule nyewe nilihlazo lomhlaza kule ntlaza elimelwe kukuhlinzwa ukumba kuza kwam oluhlaza kuyandixavisa ngobuphukuphuku kobo bugcisa qondo izinze kule ncopho lona iqondo ndihlaba amadlala iziphene zalamanene azigwagwisa ngokwenene ezibi kubugqala kwesi sithethe sokuvala kodwa kusenamhla besabhala ngamanyala iinkcukacha zokuzumana nemiva yabantwana behluthi impu ngudlo mdlayo umntu engaseva nento ayithethayo zisiphitha nyongo zisemagaleni esiphuphuma le makhandeni yezinkewu shwabaniso luxwebhu ndizindabe nelo qembu lakho ze ningaze niphazame ndizame ndilirhamncwa kulo mculo buciko elingahambi likhangela ndikho kodwa esakugagana ndimnaye lowo uzinqikelelitye linembovane ngamazwi uyatsolo waxhola intliziyo kaxholovane iguquke ngokuncuncuthekiswa imibono yemifanekisongqondweni ethi dwedwele miqulu isemaphepheni yo ndakusuka ndibophe igqajolo lezolo nditshaye emva koko ndibeke amafutshane ndakugqiba nditshaye
imbongi yomthonyama ngumntu omnyama ohlwayela izafobe nezaci edanduluka esidlangalaleni engakhange yaluphathe usiba umculo sisingqi esigijima negazi yokwesandi sikamasikhandi nomxhentso kumaqonga esidlalo samampondo ingcungelamboko ndim nezo ngqaza zikumahleza kukutyejiswa imiqulu yezibhalo ezinzulu ikwinxili yesemhlana ukuba unomathotholo ubezimpundu ingoma yam mandithi ngumtyatyazo kumaziko osasazo nabaphulaphuli abaethe-ethe bethenethe bubuciko obubhenzisa intetha zakwaxhosa intetho yamadoda icace gca kwezimpepha kodwa ukuzihlalutya ngamehlwa norhatyazo uza kuphaphama seluphanyaka kulo mboniso bhanyabhanya wentyilambali yetshila ngesidanga esitshisa amadangatye kusinwa indlame de intili zinqaphe zakoyiswa ludlame zichithe indlwabe izixhwithwa ntamo ludidi oludwaba impitshimpitshi yobuvuvu bolonwabo kwiiposoyi zobusuku ningoomafikizolo abalwimi zigozo nizintywilisela kwiziyolo de nizilibale nomnombo ndiyindoda enolwazi kukuqiqa amashumi amathathu anesixhenxe eeyure ngosuku ndizilolonga ingqondo igqabi liqinisa amathambo kuncwadi lwenombolo le yinkcubeko yeshalambombo ntsizwa sukumfimfitha ithambo lentlanzi inyama ikhona uza kugqabuka seluncuma ngezimunyu okwegongo elilibhanditi yeposmo lumka ungekabhidwa sisimilo usabhibhidla amazinyo ufindwe ngamazwi emqaleni kwezo nzame zokushicilela umbolo kumacwecwe afanelwe ngulo vutha okwentsasa zembawula kumlilo wendiza ukuxava okwephela eliza kungxishwa bubuxhoba edabini lamagqala kwedini khawuqale esuthwini ungekade usidike
ndakusuka ndibophe igqajolo lezolo litshaye
emakoko ndibeke ngamafutshane
ndakugqiba nditshaye ndakusuka ndibophe igajolo lezolo ichaye
emabhobo ndibeke ngamabhobo.